Kalangeza la machomo besheli ntonda minanda kini.
Sama umtshele ngempela ngabe wena uzoba nami forever noma mhlambe nje lente yesikhashana maphela nemali uzokhala amaphepha bag babhaya abafithi ngibabona behethwa behlekwa begcina bezihela themba lokho kimi never kwenzeka themba ukuthi uzobe yami umbrella mase zinginethu wena ozofika uthi baby cosette thanda kakhulu sengishaya luvalo kuzofika amajita azokushaya ngivalo cela utshele zonke ishili ngowakho wena olubamba siqinise uthando ngifuna uphithize ekugcekeni kwambambo mnikele othando Yazi ma baby ziningi zishile zingono kunami ngevukuvuku kodwa ngiyacela ungaphephuki baby noma seyifikile izivunguvungu kumbule mina nawe suka kude umlando wethu sithanda ungathwala ibhuku thanda kakhulu mina nawe love you see no you fike enhlizweni yami wababusiswa kwathi ho you my boo sbutubutu kuthanda straw noma ngilele I see you kula ngawe I see you bambe isandla sami nami ngibambe sakho thatha ubambo lami nami ngithathe lakho nami ngibe wakho
Wadalu tuenu yang ni.